Oh, yeah. Same production. Zuno kuite wala na yude pampa mahila sagala na kuluza walela in the trial at my humana vera ya ye go on to sembera sembera ontuale walela jirako yonere makula me and you de bino wahala come come mommy sweet vanilla mommy oh yo wala wala mommy oh yo dance wala wala sidina na malala. So good to me, I cannot tell it up. Walina taji mami properly. Tuwe pamoja tule ugali. Tukicheka cheka brodili. Yes, so tuongoze properly. Walalololololala. Njo tucheze kama pokole. Umenituza mama kwa kweli. Hebu zaidi shota fadhali. Kujitolea na ujasili. Na upendo tamu kama hasali. Oh, yeah, yeah. Mami, oh, yo, you've been my.